Mimi Dar es Salamia, mtoto wa Kariakoo dumela mende jambazi. Kilimanjaro na Jugania, huko pia ni hongu njuhi ndo makazi. Nilisha sota kwa miguu, jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu, RIP baba ruge mutahaba, kaifunga nja. Touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha. Leo na furaha aseka chika watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto dogo dogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha. Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tatu Chicago night one none.
Superstar
uh-huh.
Superstar
okay. Superstar. Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tatu Chicago night one none.
Superstar
Duli Kariakoo nenga kino mabegani. Superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa Kajala majani. Baa zote Masaki hapo Tabata kuna nyani. Tunawicha siku zote na
Doza umbara. Doza umbara. Doza umbara.
Kepa na bwa
Wakalo msiku zote uliza lango la jiji. Nekipata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani juwa niko zangu angani.
Kama siku Dubai basi niko Mareka.
Ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo na furaha, leo na furaha. Ase touch
ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo na furaha, leo na furaha.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tatu Chicago night one none.
Superstar
uh-huh.
Superstar
okay. Superstar. Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tatu Chicago night one none.
Superstar
uh-huh.
Superstar
uh-huh.
Superstar.
Watch out Wano.
Superstar
Boxing Promotion.